call it music. Ronnie Uganda, Lucky Benja, Sound Records. Ebigambo bye wangamba lwe wasooka okundaba. Byansensela omutima era byaguyuzayuza. Bye wangamba bingi era byanzikakanya. Byasuuka mu by'obuntu ne biyingira walala. Nina bakugambye bingi nti sirina pulani na siringi. Manye nti nawe oyagala birungi. Nja kukola mbilete mu bungi. This is a true love story. Nina, omukwano gwo kiki nina mungi. Nina, akasimo gwo kikyuka wabangi. Nina.
Jisusiza nina lwacho ndizinga ochimanyoli sex separate cute. Oh my God.
Nina nzeye kwansa. Love is driving me crazy. Kululu nafuka masikini. Newe kuba kufuga kagali. Nja kukavuga ngandiwele. Nina bangambye binji. Producer Bright ya kukambye binji. Love story, Nina.